Tara. Muziki nimeanza kitambo na subiri matokeo, japo kazi ni ngumu na uona mwelekeo. Nimefanya juzi jana mpaka leo, hamtaamini siku mkiniona kwenye video. KC touchi nazidi wakimbiza lakini hawanipati. Mini Land Rover wapinzani baskeli, wanajikongoja kwenye fani wamefeli. Watazidi kungoja mi ninakula mbivu, sina bifu na mtu kinichukio na roho ya kutu. KC Chotara, muziki tabu tabu, wengine haters bila sababu. Tujitike majukumu, usije kujuta ukiwa babu. Narukia jasho kwanza ili ninukie pesa juu ya kipaza na kaza. Haitazi pole kwa pressure, jana nilikuwa pale, leo niko hapa, kesho nitakuwa mbali tena nje ya mipaka. Kila siku nasali sakafa jogo tilangu, na muomba jalali baliki kazi ya voko langu. I know I can need na sakine kiusa. I got hard man, ningum sana kunikuta. Mr. Triple Treat, I love producing and sing. Niko simple man, sina makusi jiski. Macho mbele mbele kama jeda na gwalide. Moyoni mapendo tele, chuki niko nayo mbale say.
Muziki mambo mambo, sikati tama, tupaki tambo tambo, sirudi nyuma.
To the right, to the left, to the right.
Haso every day.
To the right, to the left, to the right.
Haso every day.
To the right, to the left, to the right.
Haso every day.
To the right, to the left, to the right.
Haso every day.
Kindergarten na piga hizi haso na mini itakuwa flesh. Penzi lipo mbanya lomu na toko na jashu, lakini sio kesi. Tangu kindergarten na piga hizi.